Afulo, afulo, tira twaguli sevela.
Dimakini zo, wana mutagati, bundari atawa suga punse punse.
Sirimuseti patali, yusiki avakanakba, dimetuwa fuwaya.
Bird sounds, bird sounds.
We fly high.
Mwanangu ndabula mbwega nana kambo mumutwe masipenda sagana. Mwanangu kunyina nondishe buga guno kwevete mapenzi ndasubuga. Ndalila mawe kuyala nduwe ndagarusa mawe. Mwanangu mewandilu miajiposo shuwa mota ndila gula sipasho. Yoni wetu ya kuswanga na gumu ya banjitu ya kuswanga na
Mkuyala nduwe mwanangu ndaruchu gandhi bambe. Yena mboga giro gundi bamba wandiru mnyaru mbuma. Tangawa
Mwanangu mani ndakugomea Kogome na undipange mebo iguwa jumbe
Nagulaya nyonka mwombe alinduwe teta inyonki Pesileza kwa likuchuru mwanangu shuwa ulalanga Nagulaya nyonka mwombe alinduwe teta inyonki Pesa kwa likuchuru mwanangu Ayayaya
Mwoyala nduwe mwanangu Mwoyala chuga ndibambe Mwanangu kagiru kundibamba wendiru mnyaru
Mwana mutagati, bundari atawa suga punse punse Mr. Clinton Nzala, Alexi M. Muleya Veneno wa Mushenya, Alo Priska ya Mangaba tatu ya buya
Afulo, afulo Andira tuaguri semena Eya na bakai kai
Exclusive yeah, yeah. Water Music Blog Don't see how, don't see
how Vene wili ya mwe mwa Abakulo liyechele Kumpongwe Vene vini ya simu mpandanda Kugawaya Kwa deni ya mpongani KP KP ya siganjata Vene opreye mpandanda Akwende Josefu Mujimba Atwende Kuli buti uga sempa Vene shastra Una mayo Wani papa son I got you Vene na weso Sinu uwe atwende Makiso makiso ni usi Sinu museti patali Yusiki ya bakalamba Dimetofu waya Monga monga Vene chimu nyabugowa Vene DJ Zaifo Ano DJ Dumbia DJ Monga Kalipa A DJ Gakowa Vene DJ Mono Nayo Vene Roy Tigatia Vene Kifeni Monga Alo Mangi Haganga Wasapota Vene Mucheigo Naluhui Vene Trinka Hankwembo
Bird Sounds Bird Sounds
We flying high.
Slim set on the beat.